Dachimsafi.com.
Una mjua baro baro, nikiwa na DC.
Mwija.
Ai.
Tusko on the beat.
Oh, kicha chapaka.
Sina.
We chapaka. Kicha chapaka.
Sina.
We chapaka. Kicha chapaka.
Sina.
We chapaka. Kicha chapaka.
Sina.
We chapaka.
Mama, I made it. Mama, I made it. I made it. I made it. Oh, mama. Oh, mama. Oh, mama. Oh, mama. Umetusia mama. Tumekusikia mama. Tumezingatia mama. Oh, mama. Leo tumejipata. Maokoto tunapata. Tunaishi kisasa, tena tunakula bata. Sasa nini tena, lipi la kusemwa?
Kichaa cha paka,
sina.
We cha paka. Kichaa cha paka,
sina.
We cha paka. Kichaa cha paka,
sina.
We cha paka. Kichaa cha paka,
sina.
We cha paka.
Mama, I made it. Mama, I made it. I made it. I made it.
Ma. 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 Asante ma. 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 Asante ma. 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 Hakuna rongo rongo ni utanda wazi kusikiliza wazazi nimepata makazi. Nilikuwa mtiifu nisio na kiburi. Kila siku very good mwiko kupata sifuri. Hekima musalo siki imenifanya nitoboe. Kama ukiwasikiliza wazazi lazima utoboe. Nimefunzwa haiba mwiko cha mtu kuiba. Mujini ukidoko wadoko watatangaza musiba. Leo tumejipata maokoto tunapata. Tunaishi kisasa, tena tunakula bata.
Sasa nini tena, lipi la kusemwa?
Kichaa cha paka,
sina.
We cha paka. Kichaa cha paka,
sina.
We cha paka. Kichaa cha paka,
sina.
We cha paka. Kichaa cha paka,
sina.
We cha paka.
Wapi producer Dusko? Ah! Umepo, expensive blood, expensive blood. Hala, huna dipe wambino, huna dipe wambino, huna dipe wambino.